Asiphile kancane, asiphile mngana. Asenjoy life ngoba sesebancane. Sikhohlwe nge-stress khule singena next. Angisho uyangithola jo. Asiphile kancane, asiphile mngana. Asenjoy life ngoba sesebancane. Sikhohlwe nge-stress khule singena next. Angisho uyangithola jo. Sebenza njalo sometimes uyasikhohlwa. But another day is another dollar. Kathi ngimncane mina bengifisa ukuba yidoctor. Bheka manje ngiyasogola. Mali ngiyakubiza sabela. La maphupho enginawo imali izowathenga. Ayikho into yamahhala ngiyasebenza. Save imali ukuthi izinto masezibheda. But ikuphi imali ntwana kunina uthesha. Noma imali khona akekho umuntu engizomtshela. Mina ngasithembisa ukuthi into yami ngizoyimela. Inkinga zami ngizozihandla. Asiphile kancane, asiphile mngana. Asenjoy life ngoba sesebancane. Sikhohlwe nge-stress khule singena next. Angisho uyangithola jo. Asiphile kancane, asiphile mngana. Asenjoy life ngoba sesebancane. Sikhohlwe nge-stress khule singena next. Angisho uyangithola jo. Impilo ayinavari siphila ngokumokola. Angisho sifuna ukufana nohodoba. Okwamanje amaphokoto ayakhodola. That's why sigijimisa ukuba woma. Bhekene nezinto eziningi isiqonda head on. Angisazi nokuthi ngigcine nini ukudlamakhelo. Phela mina nawe mnganami sisiphumele ghetto. Tryna find a better way stand up gamble. Tholakale Betway life igamble. Ngoba mina ngami ngabheja. Ngoba mina ngiyasithemba. Ikhale idalelwe mina ngeziyangigeja. Asiphile kancane, asiphile mngana. Asenjoy life ngoba sesebancane. Sikhohlwe nge-stress khule singena next. Angisho uyangithola jo. Asiphile kancane, asiphile mngana. Asenjoy life ngoba sesebancane. Sikhohlwe nge-stress khule singena next. Angisho uyangithola jo.